Ebigambo byobibula bumba kumpi olulimi lunasiba simanyi kyokola endiwe naye munze amanyi gagasika ewaffe bamanyi jogera nnyo otuuka nzikira bitya mukwano gwo bunkubanga buggo ekituufu nkamulo nfula buwelo olina okukola ngula omusufu wemaberonya kolowaza kaninjawo omutima masinya opipa kukimanyi wawankozesa ontebezanga ayo eberyenda omukwano gwo wekukusa nsonga kisusa wenasuubira kino kisambya eddagala subira con algún cubenguala
www.djericom.com.